Beast Generation Music.
Nachi.
Exclusive from Afrofy.
DJ Zengerman.
It's KB Elf. Mzungu wa Fipa. Ha. Kachelo ndi mulo. Yeah, posa mumu sebo kuwa mune motavela. Elo na receiver ko. DJ zana kwevele. Sam kupele kwea pamela. Devele. Tezi mwewa pondo kuma mwagwila nchito. Panumba pali njala matenda mavuto. Home economy yagwa. Dream shot ya denzo funo gula ko jagwa. Panopeni kamba malaiti ya sila. Vanile taleta na wifi ya kuya. Njala mumala so kanda za zanda. Soza na ulangani knife ya killer. Nilimu press, nilimu press. Nilokewa nilimu rain seasoni. Jack clouds are all I can see now. Nilokewa nilimu rain seasoni. I hope to see the sunshine. I hope to see the sunshine. I hope to see the sunshine. Nilokewa nilimu rain seasoni. Nine, shima kwewo na limu city maketi. Katundu ya ndi ya piri limu maketi. Kariko seleko stiu na lishanshile. Pakenten demo street na lisangile. Come January wa isam fulu munda. Kwa wula notisi wali sambulu munda. Kulikorele ya ishile nemfuti. Ndi muntu feine tetindwe nemfuti. Bila titika soto alifila wileko. Kutiposa kwa titabatu la ilepo. Uzanga no nipangisa binei mukomesa wakamba sinatite delay ni nangena. Nikalulisa kutini balance 2, 3, 4, 5 odi askapena ninga shanshi. Nobuwa mvela tati komesa yapya. Kupiwa muwinta kumvela monga kwapya. Nilimu fresh, nilimu fresh. Nilokewa nilimu rain seasoni. Jack clouds are all I can see now. Nilokewa nilimu rain seasoni. I hope to see the sunshine. I hope to see the sunshine. I hope to see the sunshine. Nilokewa nilimu rain seasoni. Apaya fika sate Mutumba nongwe. Hello landlord, fwile fye musove. Aleti ngasha mupelele. Lolo mailo kuk kuk. Kam fwile fye musove. Sister na mkwe na spena kuskuru. Shishive waina ingira mwuchushfuru. Aba fya shikale wavana. So support na fionse ni nene wapiana. Alefu waya school fees. Kuli ena file moneka too easy. Yonso usiku e good night. Ale atala kwena limpu anga too busy. Umutoka birenga kuka. Awana porridge ya wula sugar. Na wawa kulukungu na nyanya. Telefuaya nokseka leti kuka. Nilimu fresh, nilimu fresh. Nilokewa nilimu rain seasoni. Jack clouds are all I can see now. Nilokewa nilimu rain seasoni. I hope to see the sunshine. I hope to see the sunshine. I hope to see the sunshine. Nilokewa nilimu rain seasoni. Nilimu fresh, nilimu fresh. Nilokewa nilimu rain seasoni. Jack clouds are all I can see now. Nilokewa nilimu rain seasoni. I hope to see the sunshine. I hope to see the sunshine. I hope to see the sunshine. Nilokewa nilimu rain seasoni.
MB's Generation Music.
2018 was a rough year. We pray for a better new year.
Exclusive from Afrofy.com.
Nachi.